Sema njonjo my boo, nikupe kipenda choro. Umenivuruga hamsofu, nisikize mimi kupesho. Kam kam kupe tamtam, tupeane zamzam. Nateseka na labla, I love the way you shake. Choke to the rest, let me test me bella. Wana maneno shombo ni kinya, mahaba ni uwe kishu ya. Kwenye shit and a rock, vile utakavyo minafa. Mlimwene we ni kifa. I feel so good the way you do. Mimi nuge wanawe ni pitten around too. All eyes on you, nataka niwe nawe too.
Baby, let me be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar.
Tutadumu kulinda penzi lako kwangu ni jukumu. Wapoteze watakupa sumu, kisha tugombane mama unahumu. Mapenzi matamu japo magumu, sitaki nikosee kesho huni hukumu. Mapenzi yote weka humu humu, usije mpiga chini nitakunywa sumu. Girl,
shakwa na wengi heka, wewe umeniweza. So ni mwingine zaidi ya wewe.
Nibadilishe engo girl, hali yangu sio magendo girl. Jengo mpya sisi wagen, ila majirani they know my name. Rock your body, rock, rock